kalapo. Namba we see.
They know about it. They know we working so hard. They know. Chasing moolah. They know. We gonna get it.
Ngozi kwa kweli unapendwa, ndio hivyo mademu wanasema. Kila sehemu wanataka wawe nawe, huyu na yule wanataka wawe wako. Eti sababu wewe mtanashati, unavutia kama vile party. Ukinyuka pamba wanabaki wanadata, yani wewe sio siri unatisha. Juu mpaka chini najua mechisha, ndio manu mewatawala akili. Lakini mimi hayo sifikiri, lengo langu ni kusaka mali, ili kesho nisikue shomeli. Napamuka asubuhi siwazi ukafili, ujue Ngozi mimi nawaza dili. Nice car, nice crib, nice model. Mamba kihuni na yaweka kando, asanti ndo jina langu limerudi. USA mpaka tu Burundi. Yeah, the kid do it big. Kurudi nyuma sitaongeza tena, koni pishe na juu unachonena. Samahani wewe siyo wangu, ila jiandae tena wewe.
They know about it. They know we working so hard. They know. Chasing moolah. They know we gonna get it.
Try to stay focused. I'ma mind my business. Make sure we escape before fear. It's gonna be one day. Y'all haters gon' see.
Ziki tunaofanya wengi wanaupenda, ila power hawafagirii. Mi sijali najua nachofanya, endelea kucheka kesho takosa meno. Ngozi kachao wa michano, ili nikupe vesi tabidi unilipe. Huu mziki wa line ya tali, nianza na wakali leo ni peke yangu. Peace and love to my Charlie family. MT tumetoka mbali, low quality to high definition. Yeah, leo ni celebration. Hands up, gonganisha glasi. Keep it up, Ngozi utafika. Usiwe na shaka, hakuna matata. Kesho utakuwa nyota, jilinde na mabaya. Usipate haya, jilinde na malaya. Ingawa uko Ulaya, hapa kwenye dunia. Kivumilia, kesho utafurahia. Rap game, wameikimbia. Ila mimi nazidi itetea. Yeah, nazidi itetea.
They know about it. They know we working so hard. They know. Chasing moolah. They know we gonna get it.
On your records.
More music.